mwaka wefube uo kumala webiko lwebio utabanguko mumaka abobu nyiza mu district ye Kalungu babangu daba zade kungeri yo kumala utabanguko buno nukuluwa nyiseche abano utasoma umasasu wa pensubu gamuzafalu kabikuwe
abazadde bane kikumi district ye Kalungu beri mu kubangula batumiddwa model parents nga bano bajiddwa mu gombolola ttaano okuli eye Lwabenge saako kyamulibwa eye kyalo kyamulibwa town council Kalungu town council ne Kalungu lulo Kasumba Brian ono nga senior probation officer owa Kalungu agambye nti abazadde bano be bali mu kubangula bajiddwa mu family ezimu kwezo ezirimu obutabanguko mu maka era nti oluvannyuma okubabangula bagenda kutalaga eggombolola zino eziri mu kitundu ekye Kalungu nga basomesa abazadde abalala ku ngeri ki gye basobola okumalawo obutabanguko mu maka gaabwe.
Abazadde bano ennonda gye twabalondamu twalaba abo abazadde abasinze ennaku zino okufuna obutabanguko mu maka oba n'okutusanza abaana abo naddala abazadde nga balina abaana bali tebagenda ku ssomero nga babeera mu child labor. So twasobodde okugyayo abazadde abo abawera 20 ku buli gombolola okubasomesa enkola gye basobola okutwalamu obulamu bwabwe obulungi oba gye tuyita parenting sessions.